shi gabu umunem onye mu ihe shi gabu okuri onye mu ihe shi gabu nwanem onye obula yo machugu ko diri ya mma ewo onye mu ihe shi gabu ewo onye mu ihe shi gabu nwanem umunem onye mu ihe shi gabu nwa onye obula yo machugu ko diri ya mma ewo onye mu ihe shi gabu one more, yummy, she gabble. Come on, the more, yummy, she gabble. No one, one of all, I am much who got in the yummy, she
gabble.
Come on, yummy, she gabble. Come on, yummy, she gabble. One of all, I am much umunne mo nye mu ihe shi ga mu nwa onye obula yo ma chukwu ko dere ya mma
ewo nye mu ihe shi ga bu
o wa o
nye mu ihe shi ga bu
o are re bu le
mu nye mu ihe shi ga bu
wa
onye obula yo ma chukwu ko dere ya
mma e manana ihe shi ga bu nezie I manana ni ihe shi ga bu nwanne okori manana ni ihe shi ga mu nwa Wolo bula yo ma chukwu ko diri ya mma
Ewo nye mu ihe shi ga bu
o wa o
Ewo nye mu ihe shi ga bu
o are re bu bula
mu nwa Wolo nye mu ihe shi ga bu o Wolo bula yo ma chukwu ko diri ya mma
Ewe ma
yo ma chukwu ko diri ya mma
Ewe ma
yo ma chukwu ko diri ya mma
Ewe ma wa
yo ma chukwu ko diri ya mma
Okwa chukwu je ku
wa ma chukwu ko diri ya mma Yo ma chukwu ko diri I'm
a can get to know.
Oh, my God.